senkulumile kakhulu ngekhuza ngemela nawe sengehluleka ke manje senkulumile kakhulu ngekhuza ngemela nawe sengehluleka ke manje ngikhulumile kakhulu ngekhuza ngemela nawe sengehluleka ke manje ngikhulumile kakhulu ngekhuza ngemela nawe sengehluleka ke manje
Ubalekele nesilungu, ubalekele nesibaba, umntana musayinkani.